Ozekunonge insizwa zakithi noma kolikhuni kancane 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 kancane
Ozekunonge
kancane 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 kancane
Ozekunonge
kancane 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 kancane
Ozekunonge
Kangane 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 kangane
Ngozengulunge
kangane kangane kangane
Ngozengulunge
Ngithile kangane kangane madoda
Ngozengulunge
kangane kangane madoda
Ngozengulunge
Umadoda ngizohlala ngilinde mina
Zuzu zwini
Umadoda ngizohlala ngilinde baba
Isikhathi
sami Umadoda ngizohlala ngilinde mama
Zuzu zwini
Umadoda ngizohlala ngilinde mama
Isikhathi sami
Umadoda ngizohlala ngilinde mama
Zuzu zwini
Umadoda ngizohlala
This
God
is high.
This God is
high.
Long lende baba
His God is high